Deep Bounce on the Beats Production. Yo, Best Precious name in the game, ladies and gentlemen. Hey, you put your squad is in the building. Balakun K-Mark. You are the good day, now the safe and phone call. Your day, now the block, no affliction. The Empire squad, you're more fun. When you're relative, click, you know, more on Fika Jazz. And I'm going to get you. Kuli mwewe ikata koko sapo tepo Mualu ishana mwisaisa ni mwemuli kwa poso tule ipasa pasa Jose, ishana fetu ndumbelo mutima wanjolo fala kefintu watemo
Na umfila pasa ya kitenge
Ni ojo kamona fintu mpila
Kalenja mwizina ni kama siwe baya pizza Manimbo yenu ni uchita mwuchita chiti Mwuchishinka ni mwabu feba street Mwukonka ni epo fimu kapuka na city
Kalenja bati mwini uchita She said to you
Kalenja basi nalita mwafyo mwepo ya pizza Manimbo yenu ni uchita mwuchita chiti Mwuchishinka ni mwepo feba street Mwukonka ni epo fimu kapuka na city
Kalenja bati mwini uchia Manimbo yenu babata mwuchita chiti Mwuchishinka ni mwepo feba street Mwukonka ni epo fimu alapuka na city
Kalenja basi nalita mwafyo mwepo ya pizza Manimbo yenu ni uchita mwuchita chiti Mwuchishinka ni mwepo feba street
Sana Malaysia Femu ya maringu Kwa isanga mupresha Embila yon sentuma Takwa wabuna ngani kuntu mfuma Mulaza game tetui pampa Minenga diashidia mkiu tetui tantamine Na live ni wisa ni wiu baka kwela Kopana na sharu takwa vechi kwela Ni game si ya tu no diru na devo Ni game una feve kachinja na
leo Kalenja basi nalite mwafyo mwepo ya pizza Manimbo yenu ni uchita mwuchita chiti Mwuchishinka ni mwepo feba street Mwukonka ni epo fimu kapuka na city
Kalenja bati mwini uchia Manimbo yenu babata mwuchita chiti Mwuchishinka ni mwepo feba street Mwukonka ni epo fimu alapuka na city
Kalenja basi nalite mwafyo mwepo ya pizza Manimbo yenu ni uchita mwuchita chiti Mwuchishinka ni mwepo feba street
Firo alitea teti nishikumo fiwa na fizo Muka zilofoni shipanse ile luka Mufumbi umushiri na uombeka Mbosa all black all day everyday Nechilumba simailo kwa tipeite Makumbwa malesha patinoishi Baplesha ni ada na ve Nechivusa tenkwesha Teka nyamune Karumbalu, One Mood, Jim Dola, Isia, na wagai pasenta,
Exposure, OG. Hype Mag.
In the Mega Empire Records, Rangsol coming sing Sugar Radio.